praise music.
Ay, ponga mama puga, sega do sega. The one and the only, yes.
The one.
Imale pamale.
Oti kipa koda.
Naba kode yes. Nabili uke. Naide kovaide, konaide kovaide. Gave na baba quiz. After kunwa mawano na mind in a yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chitefina, tolo mechi mama. Nemyeva, she's a very pretty mama. Tiverende kutanta minanga kukupampa minana na kupampa minai.
Sana, sana.
After kutowing a bond, ninja sheko kuchapa kasi chaume chinandiai.
Chaume, chumwani, chaume, chaume,
chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume,
kasi chaume chinandiai.
Kwanaya, noisi bande ibika kuwaya. Mule chana nati na mona mosotwa. Jebele tichali lo wachimpondwa. Kale kale nengsia mwefi pondo. Meta bwana iponga mule kandolo. Mind nebo ya luvana. Fetiba fefe luvana luvana.
After kunwa mawano na mind ina yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chitefina tolo mechi mama. Nemyeva, she's a very pretty mama. Tiverende kutanta minanga kukupampa minana na kupampa minai.
Sana, sana.
After kutowing a bond, ninja sheko kuchapa kasi chaume chinandiai.
Chaume, chumwani, chaume, chaume,
chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume,
kasi chaume chinandiai. Mwefi mama pisangwa mufikulwa. Zona na kuvantu kusulwa. Na chimwe na chilela nda parifoni. Na pisha mamu mutu watingeti chishori. Kona chisenda wangu balumu. Afto kudia po pizza ide ya mashilumu. Ndoleshe mufibelo muliyelo. Jeba feshi na kashi niwe na nikelo. Chimwe nchitatikalo na ngumelo. Kuchesho kuchika tachileti na chizalo. Noishiba nichishi nandi. Jesho kuchifula kansha umechi nandi. Afto kunwa mawanu na mind ina yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chitefina tolo mechi mama. Nemyeva, she's a very pretty mama. Jiverende kutanta minanga kukupampa minana na kupampa minai.
Sana, sana.
After kutowing a bond, ninja sheko kuchapa kasi chaume chinandiai.
Chaume, chumwani, chaume, chaume,
chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume,
kasi chaume chinandiai.
Chabu the one, boti kipa boda. Hasta la vista da Mr. G Zambia.
Ama facing ya kama na mapadendo. Baiti wala boku punda mo ekendo.
Black child tolu saka King George. Na don sugar.
Tirui mgochi de unfinga ku. Ela kopa la kakafi mposha shako faniku.
French Max flash shine si moche. High call pa solwe.
Yama G, amu amap. YB, baba chewe chambers. Ken mane wa OJ.
DJ Flex, DJ Spice.
Nani mona. Self boss King Curtis.
Changes to
Jimmy
back.
J. Jackson never die.
Captain Liu nigga.
Yo SK Koparachan.
Commander.com.
Chokes.
Shooter 58.
Saka man. DJ Kai, I see you. Inefoe katuambe na ukuchefia kwa wakukunda monimu. Na wafuri shalimbi tukashara fena wabari 5.